usimanga wose yumvikane abarwayi n'indushyi bakire abihebye nabo bagire ibyiringiro cyane ubutumwa bose bamenye Yesu amamasa inkuru nziza y'umuremyi Sagiye kugaruka mu misozi mu bibaya hose bose bamenye ko aje amamaza inkuru nziza y'umuremyi vuga hose sagiye kugaruka mu misozi mu bibaya hose bose bamenye ko
Bose, bamenye ko aje.